Make me use. It's our song for you, dear Lord. We thank you. You loved us. For the love we got for you, it's only shadow. For the love you got for us. Embera Lorenzo Betens is a yo jolly. Okay, Pita Sina Mundi. Masanyu galeme kunjola, chinsaba nyweza. Nzerezo ukono, ne mokuwa. Mberere kuwa mwempita na itangomu. Kwa manyi ebyange, ebyange. Kutao wange, kutao wange. Kukwesita kantu, ebubera nange. Embera Lorenzo Betens is a yo jolly.
Mwange
Kukwesita sirina muti.
Mwange
Atela zikiza muli intitori sula.
Mwange
Tuzize wanole.
Kwebaze kubumpa nilinde nyo kankuwabula bubange kubonsingira byonna abalala nga bandese ebizibu nebijja erinnya lyo lyempita manyi nti lyamanyi abalala nga bandese ebizibu nebijja erinnya lyo lyempita manyi nti lyamanyi.
Embera Lorenzo Betens is a yo jolly.
Mwange
Kukwesita sirina muti.
Mwange
Atela nzikiriza muli intitori sula.
Mwange
Tuzize Titori sula.